I'm so delighted to serve a God like this. Silver and gold belongs to Him. The world and its fullness is in His hands. His blessing adds no sorrow, but makes me so rich. Every time I look at myself and all the Lord has done, I confess. Every time I look at my family and all the Lord has done in us, I confess. Every time I look at the people that the Lord has helped, I confess. I'm blessed.
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 I'm blessed. I'm blessed. Alimpo mukisa, chalone muchibuga. Nganyingire wange ngamfuruma alipo mukisa. Alimfulo mukise lya mawanga kuna nebyenkula anabiwo mukisa. Teri muntali ekike kubo lyange kuba ekitiibwa kye kiri ku nze. Ngenda ne ntunulira Katonda by'abadde akola nange ne nzikiriza. Genda na tunulira abantu abadde awonya nange ne nzikiriza. Genda ne tunulira abasumba bayambye nange ne nzikiriza. Ndiwa mukisa, ndiwa mukisa, ndiwa mukisa, ndiwa mukisa, ndiwa mukisa, ndiwa mukisa, ndiwa mukisa. Ndiwa mukisa,
baweereza omukisa, teri akolima, bayogera, atukiriza. Baweereza omukisa, teri akolima, bayogera, atukiriza.
Ngenda ne ntunulira Katonda by'abadde akola, nange ne nzikiriza.
Ndiwa mukisa,
ngenda ne ntunulira abantu abadde awonya, nange ne nzikiriza. Genda ne ntunulira abasumba bayambye nange ne nzikiriza. Ndiwa mukisa, 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 ndiwa mukisa.